Rush on the mix. ZamiMusicBlog.co.
Oh yeah, 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 yeah. Mr. Momenti, give me the colossi. Ngine muntu wan maski.
Nizona, nizona mami. Nizona mami nini na mwana. Party, diwa weko sinifu na party. That's why, kalemba kalimbo mbede. Nizona, nizona mami. Ologa lambe bazanga. Baby, we won't feel. All over your zebras are gone. Mommy, we won't feel. Nizona, nizona, mami. Nizona, nizona, mami.
Oh yeah, 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 yeah. Pamele nina kufunda. Nina ziva, tiniza kuhuza kutu nilina ye mwana. Nizona, nilina ye. Urobanzako bakambe. Kuti nilina mwana. Sinikana mami. Mwana nilinae. Chamene ufunika kuziba. Uziba kuti nikukonda. Urobanzanga bakambe. Iwe nikukonda. Loko banzako bakuseke. Iwe nikukonda. Tia tipeleke lafu ya tupa mwamba. Iwe naine.
Olo bakambe bazanga. All over your zebras are gone. Mami, we won't feel. Nizona, nizona, mami. Nizona, nizona, mami.
Mami, chamene nifuna usibe. Iwe na ine. Ni Adamu na Eva. Mumunda wa eteni. Kuribe mativaiza. Iwe na ine. My information, kuti nili na mwana, hey nili na ye, mami waziva, kumacha mene nifuna usive, ndiye satana wamene, wamene aleta my information, ndiye satana wamene.
All over gambe bazanga, baby we won't feel, all over nyoze bazako, mami we won't feel, nizona, nizona mami.
Okay, mami vera kuno. Ungasiko keleza wanzako. Wakuza kutini ni na mwana. Suzi baka pena parimunzako. Wamena anikonda. Akubela nzelu. Nisemu semu na wanzanga na weve. Ungapeza wakuza kutini ni na mwana. Kansipari wamena akufuna. Ntarachape na chichete kero munga nipente. Tupereke love ya tupasogoro. Yes. Yes.